Inye kuphela indlela eya kuNkulunkulu, be All Nations Gospel Publishers. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oya kubaba ngaphandle kwami. Johane kunye isine, isithupha, ziningi izindlela zokuthola uNkulunkulu ezinikezwa abantu abafundisi benkolo yamanga kodwa kukho konke ukudideka kuhle ukuzwa umsindisi wethu, iNkosi uJesu Kristu ethi, mina ngiyindlela. Uma kwake kwaba khona isikhathi lapho sidinga ukulalela izwi lakhe, kubonakala sengathi leso sikhathi sekuyimanje. Akekho oyophika ukuthi siphila ezikhathini ezingaqinisekile, kodwa lapho uJesu eqala ukukhuluma lamazwi, nezikhathi zazingaqiniseki. Kwakunezimfundiso eziningi zenkolo nezendabuko, kodwa iqiniso elincane kakhulu. UJesu wathi kubaFarisi, ihlelo lenkolo, akusizi ngalutho ukuba bangikhonze, ngoba bafundisa imithetho yabantu sengathi iyimithetho yami. Matewu kunye ihlanu, isishiyagalolunye. Ngokungangabazeki, kunabaningi kulelizwe elididekile namuhla abafana noThomase, ababuza lo mbuzo, singayazi kanjani indlela na. Mhlawumbe bangase bangabuzi ngokuzwakalayo, kodwa umbuzo usezinhliziyweni eziningi ezikhathazekile ngokufanayo. Ngesinye isikhathi kwaba khona lokho kungabaza enhliziyweni nasengqondweni yami, kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi akusekho ngoba lapho uJesu ethi, mina ngiyindlela, kwakwanele kimina. Kusukela u-Adamu engamlaleli uNkulunkulu ensimini yase-Eden, umuntu ubelokhu ezama ukuthola indlela yokubuyela kuNkulunkulu. Abanye bayoze baphike ukuthi umuntu wake waduka. Eqinisweni, bathi lapho umntwana ezalwa emhlabeni, usuke esehlanzekile futhi okudingekayo nje ukugcina kunjalo. Ngakho baqhubeka ngemizamo yabo eyize yokwenza lokho kanye. Babonakala becabanga ukuthi uma bengabayisa esontweni, babaqeqeshe kahle futhi eminyakeni ethile, bamukeleke njengelungu lebandla, ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lokhu kuzobangenisa ezulwini. Ngakho-ke sizwa izinkulumo eziningi ngokuqeqesha abantu abasha, kodwa okuncane kakhulu mayelana nesidingo sokuba abantu abasha bamukele uKristu njengomsindisi. Yebo, kungokwemvelo ngokuphelele ngomuntu ukuba acabange ukuthi angakwazi ukusebenza ngendlela yakhe ebuyela kuNkulunkulu. Lapho u-Adamu no-Eva bona kuNkulunkulu ensimini yase-Edene, bazama ukuzifihla ukuze bafihle ubunqunu babo. Babaleka kuNkulunkulu, bacasha phakathi kwemithi yensimu. Lapho u-Adamu ona esikhundleni sokuvuma isono sakhe kuJehova, wambalekela. Yayinye kuphela indlela yokuthi u-Adamu abuyiselwe kuNkulunkulu futhi enziwe amukeleke ebukhoneni bakhe, futhi uNkulunkulu wathatha isinyathelo sokuqala. Wabheka wabiza u-Adamu wamthola ecashe phakathi kwezihlahla. UJehova uNkulunkulu wenza izingubo ngezikhumba zezilwane futhi wembathisa o-Adamu no-Eva. Genesise isithathu, kubili kunye, qaphela ukuthi uJehova wafuna, wathola futhi wanikeza. Kulokhu sibona ilungiselelo likaNkulunkulu lezoni ezimpofu ezinecala. UJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu owamthuma emhlabeni. UNkulunkulu nguye owabeka zonke izono zethu phezu kwakhe. Wabekezelela ukuhlupheka obekufanele kube ngokwethu nobuhlungu obekufanele sibuthwale. Sonke leso sikhathi sasicabanga ukuthi ukuhlupheka kwakhe kuyisijeziso esithunyelwe uNkulunkulu. Kodwa ngenxa yezono zethu walinyazwa, washaywa ngenxa yobubi esibenzile. Thina siphilisiwe ngesijeziso ahlupheka ngaso, siphulukiswa ngemivimbo ayitholayo, sonke sasinjengezimvu ezilahlekileyo, yilowo nalowo ehamba ngendlela yakhe, kepha uJehova wehlisela phezu kwakhe isijeziso sonke. Bekufanele. Isaya ihlanu isithathu amavesi isine kuya ku isithupha. Kwesinye isikhathi sizwa kuthiwa umuntu waduka ngokungalaleli kuka-Adamu, kodwa ubuyiselwe ngoJesu Kristu. IBhayibheli lithi, ngokuba uKristu wafela izono kwaba kanye engumuntu omuhle ngenxa yezoni, ukuze aniholele kuNkulunkulu. Wabulawa ngokwenyama, kodwa wenziwa waphila ngokomoya. Kunye Petru isithathu, kunye isishiyagalombili. Inye kuphela indlela eya kuNkulunkulu futhi leyo ndlela akusona isimiso semithetho noma iziqondiso noma isimiso sokuziphatha, kodwa ngomuntu ophilayo okhazimulayo uJesu Kristu, owehla ezulwini, futhi waphila ukuphila okwakungenasono nhlobo. Nalabo ababemzonda kakhulu abazange balithole iphutha kuye futhi uJuda, owamkhaphelayo, wavuma ukuthi wayekhaphele umuntu ongenacala. Matewu 2:4, ngakho siyabona ukuthi lowo ongenacala owahlupheka ngenxa yabanecala, uletha onecala kuNkulunkulu ngendlela eyamukelekayo. Brektime 5:1. Wonke umuntu ophilayo akayena ngaphezu kokushaywa komoya. Amahubo 3:5. Lamazwi avela ezwini likaNkulunkulu akwenza kuchayce ukuthi sibuthaka futhi sibuthakathaka kakhulu, nokuthi lokho akufunayo kithi ukubona isidingo sethu kuye namandla akhe okusindisa. Abantu abanempilo enhle abamdingi udokotela, kunjalo, ngabazishaya abalungile, bacabanga ukuthi abamdingi umsindisi. Kodwa uNkulunkulu wathi, ngisho nezenzo zethu ezinhle kakhulu zingcolile njalo. Isaya 6:6. Kuzodingeka okuthile okungcono kunezenzo zethu ezingcono kakhulu ukuze kusenze sikufanelekele ukuma phambi kukaNkulunkulu. Kungadinga ubudlelwano obulungile noNkulunkulu futhi esibuthola kuKristu kuphela. UNkulunkulu uningenise ebunyeni noKristu Jesu, futhi uNkulunkulu usenze uKristu waba ukuhlakanipha kwethu. Ngaye silungisiswa kuNkulunkulu, siba ngabangcwele bakaNkulunkulu futhi sikhululiwe. Brektime 5:1. UKristu wayengenasono, kodwa ngenxa yethu uNkulunkulu wamenza wahlanganyela isono sethu ukuze kuthi kuye sihlanganyele ukulunga kukaNkulunkulu. 2 Korinte 5:2. Izono zethu zimi phakathi kwethu noNkulunkulu, kodwa uJesu Kristu wajeziswa ngenxa yazo esiphambanweni ngaleyo ndlela ejabulisa uNkulunkulu. Unamandla manje naphakade ukusindisa abeza kuNkulunkulu ngaye. UJesu ungufakazi othembekile. Isambulo 1:5, futhi uthembisile ukuthi ngeke afulathele noma ubani oza kuye, Johane 6:3. Ukuza kuye kusho ukufulathela izwe, ukucela uNkulunkulu ukuba akuthethelele futhi akuhlanze. Lapho usuyamukele inkosi nentethelelo yayo, izokunika ukuthula nenjabulo yayo. Inye kuphela indlela eya kuNkulunkulu mfundi othandekayo, sengathi ungezwa inkosi uJesu Kristu ithi, mina ngiyindlela. Guqa manje ukhulume naye umtshele ngempilo yakho, umtshele ukuthi uyaxolisa, umcele ukuba akuthethelele, akuhawukele wena soni, akuhlanze, akwenze umntwana wakhe, akuphe ukuphila okuphakade. Wethembisa ukuthi uzokwenza, ngakho mkholwe futhi uvuke unesiqiniseko enhliziyweni yakho ukuthi ukuzwile futhi umsebenzi usuphelile. Hamba-ke ungabe usona, futhi uma uthola ukuthi ubuthakathaka, cela inkosi uJesu ikuqinise futhi ikunikeze ukunqoba esonweni. Zimisele ukufulathela izinto zezwe, futhi uyothola ukuthi ngeke nje akunike ukuthula nenjabulo izwe elingeke likunikeze, kodwa uyothola injabulo enkulu ekukhonzeni uNkulunkulu, kangangokuthi ngeke ngisho uphuthelwe ubumnandi bokuphila. Umhlaba, ngokuba izinto zomhlaba zingokomzuzwana, kepha lokho uNkulunkulu akunikayo kuhlala phakade. Manje phendukela kuye oyindlela, neqiniso, nokuphila. Umamukeli. USathane wakhohlisa u-Adamu no-Eva ngokubaqambela amanga ngeqiniso. Wabanikela okungesikho okwakhe, wabanika usizi lwenjabulo nokufa ukuphila. Ukulunga kwamanga. USathane uyokunikeza ukulunga okungamanga, njengokulunga kwakho siqu okungcolile ngokuqhubekayo esikhundleni sokulunga kweqiniso kukaJesu, okutholakala kuphela ngokufulathela isono nokubeka ukholo lwakho kuJesu Kristu. Ukuthula kwamanga. USathane uzokunika ukuthula okungamanga ngokutshela ukuthi bonke abantu bangabantwana bakaNkulunkulu futhi bazoya ezulwini. UJesu wathi kubaFarisi, nina ningamadodana kayihlo uSathane, nithanda ukulandela izinkanuko zikayihlo. Johane 4:4, umpostoli uJohane uyabhala, oqhubeka esona ungokaSathane ngoba udeveli wona kusukela ekuqaleni. ungaqhubeki ona ngokuba ubunjalo bukaNkulunkulu bukuye, futhi ngenxa yokuthi uNkulunkulu unguyise, akanakuqhubeka enza isono. Ukuthanda umfowabo akuyena umntwana kaNkulunkulu. Kunye Johane isithathu ivesi isishiyagalombili, kunye iqanda. Singaba ngabantwana bakaNkulunkulu kuphela ngokuzalwa ngokusha. Kepha abanye bamamukela, bakholwa nguye, wabanika amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ababanga ngabantwana bakaNkulunkulu ngokwemvelo, okungukuthi ngokuzalwa kukayise ongumuntu uNkulunkulu uqobo lwakhe. Kakho ongawubona umbuso kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi azalwe ngokusha. Umuntu uzalwa ngokwenyama ngabazali abangabantu, kodwa uzelwe ngomoya. Johane kunye amavesi kunye kubili, kunye isithathu kanye isithathu amavesi isithathu kanye isithupha. USathane ukutshela ukuthi asikho isihogo, akukho uNkulunkulu, akukho ukwahlulelwa novuko. Umoya ongcwele, umoya weqiniso, uyakukhombisa izono zakho futhi ukukhombisa uJesu othwele izono, indodana kaNkulunkulu osusa izono zomhlaba. Injabulo yamanga. Udeveli uzama ukunikeza injabulo yamanga, futhi uzokunika izifiso zezwe. Lezi, nokho, azikwazi ukwanelisa ukulangazelela komphefumulo wakho. Ubhiya noma uphuzo oludakayo alukwazi ukuqeda ukoma komphefumulo wakho. UJesu wanikeza owesifazane ongumSamariya emthonjeni wokuphila onikeza amanzi ayezoqeda ukoma kwakhe. Johane isine amavesi ihlanu kunye isithathu. UJesu ungumthombo wokuphila. Uma siphuza amanzi asinika wona, lawo manzi ayoba kithi njengomthombo ophilayo oholela ekuphileni okuphakade. Ungakhohliswa injabulo kadeveli engamanga, eyize egcina ngokudabuka okuphakade esihogweni. Ukukhanya okungamanga. Udeveli ubonakala njengokukhanya okungamanga. Uthanda ukuvela njengengelosi yokukhanya. Ngaphambi kokuwa kwakhe wayeyingelosi enhle kunazo zonke, kodwa akusenjalo. Uzama ukwenza isono sibonakale sikhanga kakhulu futhi sisihle, ukuze akulinge futhi akubambe, kodwa lokhu kukhanya kungukukhanya okungamanga. Lapho uJesu indodana yokulunga ebonakala, ukukhanya kukadeveli kuyonyamalala. Ukukhanya kukaNkulunkulu kuyoveza ububi balokho okubizwa ngokuthi inkazimulo kaSathane. Indlela engalungile. Udeveli uzama ukuholela endleleni engafanele. Inye kuphela indlela eholela ezulwini. UJesu wathi, mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. USathane ukutshela ukuthi unendlela engcono, umgwaqo obanzi abahamba kuwo abaningi, kodwa akakubonisi isiphetho saleyo ndlela eholela esihogweni. Indlela ocabanga ukuthi ilungile ingaholela ekufeni. Iziwula zihlala zicabanga ukuthi zilungile. Abantu abahlakaniphile bayalalela iseluleko. Ukulunga kuyindlela yokuphila, ububi buyindlela yokufa. Izaga kunye isine ivesi kunye kubili no kunye kubili ivesi kunye ihlanu no kubili isishiyagalombili. Ingcebo yamanga. Ingcebo udeveli ayinikezayo iyingcebo yamanga. Isicebi sakhohliswa, ngoba lapho isifa yaya esihogweni, uJudas walingwa ngezinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu. Ngokukhaphela uJesu, walahlekelwa ukuphila okuphakade, ukuthula okuphakade, injabulo yaphakade nengcebo yaphakade. USathane uzokunika itshe esikhundleni sesinkwa, ufezela esikhundleni seqanda, nenyoka esikhundleni senhlanzi. KuJesu sinengcebo yaphakade engasoze yabuna. Matthew isikhombisa amavesi isikhombisa, kunye kunye. Kuningi okungashiwo kodwa lokhu kwanele ukuxwayisa ukuba ulandele umalusi weqiniso owanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yakho. Landela ukukhanya kweqiniso okunguJesu. Yamukelani umoya weqiniso, umoya ongcwele, nibe yigatsha lomvini weqiniso. Lalela uJesu umprofethi weqiniso, hayi abaprofethi bakaSathane. Susani izithombe zenu, uNkulunkulu bamanga, nikhonze uNkulunkulu weqiniso. Yiba umkhulekeli weqiniso futhi ukhulekele uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. UJesu uyisinkwa seqiniso esisuthisayo nesinikeza ukuphila okuphakade. Ningakhohliswa, uNkulunkulu akahlekwa, lokho akuhlwanyelayo umuntu uyakuvuna. Ungamvumeli uSathane akudukise kodwa landela uJesu Kristu owathi, mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila.